Big up to my guys, man. My day ones, pal. Yeah. Titan Nile, pal. Chiri JR, pal. SK. Vincent Munyalo, Babu. Yeah. Feel like I'm reaching my heaven soon. Nabebesha my city na kuwa kun. Jana meshinda kikuwa king. Sezi kwa kweli nitakuwa king. Rema nikitema nilipigwa viboko. High school ilibidi nipende kills. Risking more daily siogopi L. Making more mingi sitaki less. Squeezing mongongo wengi ni less. Dim alimada juu ambao less. Unadhani ni smart juu unajua chess. Ngumu raia kushinda case. Ata kampo wanakupa fake. Mimi kumake it they never bet. Bado how mean to this very date. Unataka uomoke they want you dead. Struggle with niggas we making records. Kusaka ma studio to as a record. Producers kuchocha kupotana songs. The good thing but trying, hoping you blow. Kumboka kusota kukopa mado. Kuna mabishi walisema na bo. Sura mzuri wastana walisema na ho. Remember kijana was killing some shows with Sale Munyalo na Miza. No one did ever believe us. Meeting new people who promised to stay. Shida ni wegi did leave us. Committing more sins, chasing the dream. I'm hoping that Jesus forgive us. Whatever we want, whenever we pray. Mungu asiwai kunyima. Na baraka zisiwai kuisha. Makarao walikuwa natisha. Mademu walidea wawizi kuchill. Katujashika mashisha. Ujingi likuja kuisha. Kuishi likuanga shida. Mimi na babu talanta mtaani. Uko sikuweza kushinda. Tarabana na Jemo na John. Recording kufanywa kwa phone. Missing school nifiki alchemist angalauni as a perform. In the darkness at night all alone. Meditating to help you may flow. Medicating kuivia kwa cho. Big up to good life for helping my bros. Some of you meeting I'm proud of. Jose boy wangu wa goro. Njogu na njau na kina Omari. Wali niokoa kwa goro. To be a leader don't follow. It will be better tomorrow. The road is dark, full of these rocks. Why did I choose to follow? Giving the Lord all the gratitude. Bitches were giving me attitude. Artists were happily talking rude. Squeeze it's me that I be talking to. Shout out to my nigga SK. He told me acha wa check. Boy na kicha ako hawata kuu. Kifika watataku wa bebe. Squeeze na chuna kwa debe. Na warembo ni nyonya makende. Struggling to eat my nigga was broke. But soon itamea mapembe. Most of the time is thought of ending. 96 gave me a heaven. Studio addict tuliza star. Not to keep umilezi manjeve. All I wanted was rapping my town. Very soon itabeba the crown. Nobody wanted my sound. But now like me they all wanna sound. Don't say I'm making you proud. Acha biashara ya fraud. Working to get me a proud. Rapping today so you applaud. Singwai ni ngoma kushika. Nasaka pesa si sifa. Shout out to Seda machaja bi. Iparo wa Tommy sifa. Niggas are getting more bitter. Kijana is getting more better. Sura nzuri peleka insta kill. Ndio tuko Twitter.